The views expressed on this podcast are solely those of the host and guests. The information provided is for general purposes only and should not be considered as professional advice.
That's my point of view.
Sijui kuku alafu si tunairushia tu mahindi. Mimi kimbia tu, that's all naweza sema.
Sema jaba bro. Acha kwanza tuige story time.
Yo guys, ya tupo side hapa. Let's welcome the one last podcast.
One go, hey, at one go. Hey, learn me. Welcome, welcome to another episode of the One Last Podcast. You're here with your host of the most, Howard Goldfield.
Your favorite ghost, Tones Kagiri.
Happy birthday, my brother.
Cheers, Baba. Cheers,
my brother. Happy birthday.
For another brother.
Ah, I get you now. Live, did you pick my coffee there for the fact?
Bro,
you made pick a coffee.
Bro.
Hey, no, nafinya tu reaction.
Hey,
mturusu, ini bad the special.
Munze, we are getting older.
Ah, kwa miaka 45.
Niambia mamu leo miaka 5 kwa. Na unatukaribia.
Uongo.
Oh, relax.
Uongo, man.
Tulia, man.
Mkwaji, how's your 2 weeks been by then? Sasa ni kama tuna record after every 2 weeks.
Manze na ita vya 2 weeks.
How are you doing? Inafakwa
wiki. Inafakwa wiki.
Bana.
Ukiona tumechelewa tu kuna kitu meja ile hapo.
Yeah, technical hitches. Lakini glad sound director amerudi bwana. Eh, angalau at least back. Now, hey, angalau Billy ataja kucheza na visuals. Alikuwa anatampa nazo. Ka evidence. Eh, so wiki zako zimekuaje? Happy birthday by the way.
Cheers, man. Cheers, bro.
Bana umetan 42. Watoto?
Mvaa kwa ka first born mahali, bro.
Yes, ndio.
Labda.
Okay. Labda kuna wenye ujue. Bana umekoje?
Alafu akuje mzee.
Cheki umezeka, cheki utafute bibi. Now utafute bibi man. Umezeka sana utafuta mama.
Acha mchezo sasa. Kwa sila.
Nani wewe na nani?
Kwa sila.
Wewe na nani?
Bana tunataja bibi. Cheki wewe ndio unaweza kutoka soko.
Bana.
Iko aje.
Shows your
life.
Oh,
ni sina happy.
Mimi hata na kiga social media yangu niondoke zini, bro.
Oh,
mimi nataka niondoke zini.
Sawa.
Kwa nini niko na mzungu?
Hebu tuambie how is it?
A life iko poa.
Aha. How long na wazi nimekuwa pamoja follow?
Yes, same.
Ni juju yama leo.
Eh.
Ukisawa leo unajua anniversary yenu. Najeza takataka za wasi, za wasi chana za zari. Mvazari ya
tuwe. Venye tu umesema.
Sijini ni.
Venye tu umesema. Umesema ata?
Takataka.
Yeah. Mi sijui! Okay. Anisamea tu. Lakini sijui.
How do you? Iko bati. How do you? Yeah.
Mi niko happy. Wati seme tu.
Wati uko happy una fright.
Hey. Niko happy.
Nisiku hizi una smile. Pali kudos friends. Hey, una too blessed. Wena peris sasa. Hey, peris.
Acha na perito bato wananyonga. Ha?
Where is my real of Arudia? Unaforudia hapa kwa.
Eh bana,
you see a lot of nothing. Nothing bro, you are selling the whole time.
Unema ni kama hapa, nikaa nilikuwa umetumwa.
Bana nilikuwa tu.
Lakini najua niki tu aliona kashtuka.
How was it?
Azi anakuwa na phobia camera.
Tulikuwa ignore it. Azi na
Sasa ndio ndio shots moja mbili atakata sahau.
Haikuwa. Clearly.
Anafaa kwa Tankare. Unajua ni brand ambassador wa Tankare.
Oh.
Anafaa kwa Tankare. Na kesho ni birthday yake.
Oh, ameniambia.
Na kesho ni birthday yake.
Ameniambia. Kwa sio tena cancels. Bora kwa.
Amini Pisces.
Unaamini ngizo utakata.
Ah. Unaamini?
Wewe unafanya? Leo.
Wewe ni Leo.
Sasa wanasema ni Omedu.
Omedu. Mimi nasikia sijui your stars align with this sijui. Anga watch. Uongo man. La by the juice liko birthday ya Jere.
Oh, really?
Belated
Murray.
Bana. Na mnazeka. Bado unajua kasa ni mpe kesi jazaliwa June.
Jose.
Joa mimi na Jose. Jose ni wa pale chini.
Oh, yeah, Jose.
Yes. Kasa kila mtu amezoea. June, July.
Sisi na June, July.
June, July. Mimi ndio tu nili. Mimi watu wa February sijui tunakonga tumezaliwa mtaa gani wewe.
Kwa February jana sijui na Azimbasheni na kwa Isha. Mwakilisha.
Lakini najua nimeangalia video za birthday ya wewe. We have to accept hands down. I think that was the greatest. Tumeka bwana. Lakini nataka nipange ni wa host. Nikwambia nataka kufanyanga hiyo kitu at least once a month. Sasa shida ni moja. Mwenye nyumba ku around na mwezi fanya kitu kayo.
Hiyo si shida. Shida ni huwa ni unaita bana.
Amewashindi.
Amewashindi bwana.
Bro mlikula kilo ngapi za ndizi mkakula kilo ngapi za pork? Kuku, miti kukula. Amko ameenda kunini?
Zizi, but tunasema manchizi ya nini wapi?
Ya, roti. Lakini mlikunywa.
Eh, manchizi ya stawe.
Mlikunywa, serious. serious. Nimekaa mja
kukunywa. Kukunywa maji, tulikunywa maji.
Hata saa hii tunakunywa Coca-Cola.
Aye, manzee.
Coca-Cola, chipli.
Tulikunywa maji na ma sprinkling water. Sparkling, bro.
Oko serious mzee.
Sparkling water. Bye, majingine yenye na kwa na flavors au red
flavored water.
Na flavored water. Yeah, so yeah, my 2 weeks eh, dile na Mombasa bro.
Ngoja kwanza hiyo ni kesi.
Azizi. Hiyo tutaongea of air.
Hakuna kidogo, acha tukuzie kidogo hapo. Bado mna gani my friend? Bashi namna ile. Ulikuwa na nani tuanze? Swali ya kwanza, swali ya
pili. Solo trip.
Watu sio jinga bwana. Watu sio jinga. Na tume discuss kitu kwa room. Watu si wajinga bwana.
Kwa solo trip.
Mlikuwa solo?
Lewis nilikuwa solo trip bende.
Kwa hivyo ulikuwa unapiga na selfie stick pictures. Picha umekaa umeset tripod. Watu si wajinga. Watu si wajinga bwana.
Unachoma sasa cheki tutaongea off air. Lakini yeye watu costa zini.
Naona hata skin tone kidogo umerudia natural setting.
Atushi. Hadi after you talk dukarudi jiji. Nikapata na mzai like after 3 days. Anambia no we go possible bro.
I don't know what is required. Nataka nipange niondoke pia.
But ni necessary.
Lakini nilikam kuona ile sasa tulikuwa sema Kostofa iko kwa more than 2 nights, 3 nights.
Was it nilipata nao ya ulikuwa more than 2, 3 nights. Ni wasa walitoka nje. Hao unasikia mseme kwa hapo the whole week. Lakini
ulikuwa hoteli, ulikuwa achana nayo.
As in.
Mimi nimeongoja last week mtu aniambie tuna record saa ngapi naona kija. Good morning.
Acha wapi tu experience moja. Kuna time nili text Sultan na muuliza bro, mimi nafikia Sultan ni msewa huko hivyo hizo area nini tulikuwa diani. So namwambia Sultan mimi haji manzi unajua
tulikuwa okay.
All this in I guess now. Okay sawa.
Na watalii.
Na watalii wenzi.
Watalii wenzako.
Tulikuwa diani so. Na muuliza Sultan mimi haji bro, unazani sort mandazi hizi area una job sasa. Nilikuwa rostu bro, nilijua nitwa rostu. Nilikuwa rostu mbaa mwenze nao na muuliza. Mwenze unajua msa hizi maeria. Jusani satuni mechini nini na because time ya dina ilikuwa like dina bro.
Probo ulikuwa unataka kuenjoy pesa yako.
Dina ilikuwa dina. Mwenze adino, jitli unakumbia kikutext. Mwenye ambia nilibakisha ya asukui. Time ya dina ilikuwa, boss ilikuwa ukuna status nini. Fuck.
Nikaojai kula hivyo.
Bro mazi
umezaa pale kwa madhe. Umezaa pale kwa madhe.
Bro nakana live.
Lakini I see the abs are disappearing.
So namuuliza niaje unajua msi hizi area anambia zima. Zia kaniambia acha nikutafutie. Bro I waited a whole day Sultana ungei bro nikasema fam. Enough is enough nikatoka. Ile status niona niki enye nilipost nikiwa nikitembea. Sasa nilikuwa naishia. Nikatoka nje nini nika I had to hire a whole tuk-tuk by myself. But kitu nimekuja ku realize manzi uki Mungu anakukonnectishana na wase unahitaji at some point of
sasa unataka kuwekelea
acha mshu.
Mungu alikupatia mandazi
si acha mshu ningeingia di California nini nikatafuta chenye
si California kafo
kafo rada pole sikupata chenye ndai nikaf kwenda
ulienda kutafuta mandazi kafu
ah sisi bro sisi wana
kwa bakery
zi bro azinishikanisha haraka mandazi yanakusaidia kuzaza vingi
eh
so unatembea niko na zi huko kuna chenye ndai nikatoka nikatembea barabara nikaenda sisi tuko unaenda karibu Ukunda bro ni kama hapa hadi pango pango hapa ni biani pango iko Ukunda natembea nini kiasi naona hizi huko sipati chenye ndai matukutuku ni mingi hadi kuliko watu bro. Funny thing, matukutu zinanipita na dai kupanda moja, but feeling inanipia zi uspande. Until nikatembea place moja, nikapata na namsi, anatoka like from off-road, anadai kushika main road. Nikasima mishomse, nikona skuzi yo tukutu ziko empty na dai kwa kwanza kupanda. Na mwona niko like, msana kamsu wa mandazi, mwa? Nikaza kuongea na nini, walai, wazwa yo feeling ya mwana.
Mko connected?
Haa, tuka connected bro, wazi, tukanza kuongea nini. Mse akaniambia dia siwa huko hivyo ametoka hapa hivi Nairobi manze Islam sijui gani sijui aliniambia ni tobata ametoka hapa hivi kwa sababu sheng yake ningetel umse msiwa hapa hivi kwa nini tukabonga nini nikamwambia akaniambia hey tutakusoteni tukupeleka hadi uchukue ni kila kitu tukupeleka hadi kwa umse bro I had to rent out
for
an hour I had to rent it out for like an hour
kanja how much
like 200 mimi naona ni wazi tena
si tupange turudi huko
mafa
acha tu mina tuwa record ye nini kwa beach
manze iko walai funny thing ata
Agosti
siku ingi ata kwa beach bro
Agosti
Agosti so soon tuende like when say tuko tuko July
kutoka kesho
tuanze tufikiria check it wangia off me but uko November yeah uko November
I know night a copic season bro
but so tuko
except sama September basi. Sama September. Sini Friday, Saturday, ata Thursday. Thursday, Friday, oh, Saturday, turudi
Saturday. Sasa, check it, sasa. Izo tutapanga. Izo potato, potato, but tutapanga. But, hey, lazim. Mungu, yoni kitu nila, mungu wana kupelekanga kwa msi, unaitaji at some point.
Mi napenda kanyo unayakelea, mungu
wana kupe drugs. Wala isi, wana ilo, nata ni unailo, unailo,
unailo,
unailo, unailo. Because imagine kani yepanda hizo tuk-tuk zingine. As in umse, alikubali kuwesta whole hour. Just because of me, bro. Adi akani drop kwa hoteli.
Kwa mkanja.
Nilimchotea fiti. Wala isikuda nani. Adi nilichukua namba yake, nikirudi hizo area nitamtrustee na wala.
Kwa hivyo nina diani?
Simba, tusipishe.
Aina, pressure. No pressure. Acha kwanza ni... Taka ni ibadilisha hiki tu inaitwa
wiki zako zimekwaje? Umetupa sisi bana.
Na amekutupa.
Umetupa sana.
Ando ulitupa.
Ai,
sasa nilikuwa nani? Sasa ni mbanda basho. Nilikuwa nani nenda basho? Ah, pesa ilikuwa last weekend.
Oh, there so you can be ilikuwa basho.
Acha tarudi hapo.
But I think I can ingekuwa Nairobi ndio time ningeenda basho.
Sai.
Hiyo weekend ndio basho ningeenda.
Ungeenda basho hiyo weekend?
Kama ningekuwa Nairobi, ningeenda basho.
Cuz
are we together?
Are we together, my friends?
All together.
Hey, kijana melala.
Bona leko kasta. Kijana mbuka ijuwa.
Uja maana faru. Nandi ametoka live. Nandi ametoka live. Nandi ametoka live.
Sisi ame nyoko ma OnlyFans ma. Ato mshika. Ato OnlyFans
atrae. Za Latino. Anyway. So nasikia last weekend ndio pesa ilikuwa. Eh last weekend ilikuja bro.
Lakini hadi leo no kianounce nikasema
mimi na si nilikuuliza na nilikuuliza. Ilikuwa birthday ya Philo Vasu.
All my homeboys.
Wana familia mbaya. So nasikia bro nime realize nimekuwa lightweight.
Bro, acha mshoko.
Okay, sizimi. Siafika kwa kuzima. Sikafika kwa kuzima. Lakini, bro, sidhani naweza kunywa venye tulikuwa tunakunywa last year.
Bro, wengine wanatokea kwa simu. Sizimi anamaliza shule hii mwaka bana. Hadi anaingia sasa huko. Bana mimi hali ya ujinga wali. Sasa sana ingia soko bro, azimu ni crazy.
Hey bro, so hey we can't sleep again heavy.
Aliona hey. The following morning na kila siku ndana postile ngoma fulani. Ile ndo nini?
Eh kwa ni jana nilienda.
Mlikuwa wapi? Cherembe.
Tuliingia pale pavi. Tukapiga pavi chupa kiasi. kutoka pa view tukaenda pale Sizo. Unajua pale Sizo kwa home garden yetu kwa Michelle. Pale containers.
Containers yes. Ndara kuna chuma.
Eh bas kwa ndara kwa ni ndara action ndio tu.
Mlikuwa lakini na filo.
Eh hata ndara.
Na filo ngere huyu mwingine.
Haya sai.
Ndio alikuwa hapo pia.
Ah lakini alikuwa na sisi.
La labda.
Eh puli meza. Tulimeza sasa makosa nilifanya.
Niko na wewe.
Eh tuko na wewe.
Aha.
Lakini unajua mimi nikaa godu ni unitumania nikaambia wewe sasa hii ni late at least umekunywa kunywa.
Yeah.
Acha tukuwekee tambla mzima waende upigie kwa geto kiingia mtaa ndani. So akaenda. Wewe tu ameingia amefika kwa room zimeshika amekaa kitanda. Oldman anapigia anamwambia fungua gate. Uzuri azikuwa zimefika peak. So alipiga mso wake akatoa harufu ya pombe akaenda akafungulia Oldman. Kama ke, kumbe old man pia alikuwa eh nikumbuka naisha eh old man alikuwa amepanda ameenda tu kwa bed ai siti kwa ningia saa 6 saa 7 niko light sora ndio alikuwa maji lakini si ile mbaya makosa nilifanya nikaseti ile mnyama yangu fulani unaingam
varshita
acha na varshita ile alami ile 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 pochi ile ile kapochi nikachukua nikaseti mzee ilitoka from 0
ika take off
200
ika take off
unajua nilidoka nikakaa chini kwa bench wakafunga wines akina kivaso hapo wakibonga nilienda nikachukua tundu hizi nikamwambia nipeleke mtaa ule mwenye tu alikuwa amebeba wine nikamwambia chukua do nikampea kwanza cash nikakaa hapo nyuma nikaenda nikipigwa na upepo tu hivi zimekana shi on a serious note zimekana shi
bro ni jambo hilo cha mimi
a crazy lakini sasa hivi nimeona nimezeeka hata naamka nikiumwa na kichwa
as in normal as in
mimi sijawahi unajua sipatangi hangover lakini ile tu niliamka nikasikia nikaa nimeligongwa kisogo lakini nashukuru naweza kuwa niligongwa juu bro nakwambia kutoka kwa shop ya kina ndara hadi kwa mse wa nduthi mzee nilikuwa natembea sini straight hivi. Mimi nilikuwa natembea nikienda huku. Nilikuwa natembea na side. Isiko serious your design. Sasa
tulikuwa na yeye. The lesson to be recorded. Niyo dena la nilienda 18. Dena de tuliachana hapa nje.
Eh. Oh nile ulienda BNB hadi.
Shout. Ula shout bro. Sawa but
najua mbona nimeshout.
Eh.
Sultan nakumbuka tukitoka hapa nilimwambia anasema naenda home. Nataka tu simu charge. Nataka tu simu charge. Eh, nataka wacha simu charge niingie cards nichungulie, alafu kishikashika moto tuende niende mtaani. Ah sawa. Wewe saa 7 usiku asubuhi naona uko kwa pool. Eh,
bas, funny thing miss kusim. Nilishina kwa bed bro. Niliamka sijui saa.
Ulikuwa na kwa drip.
Nilikuwa lile. Lala. Bro, mbona usiku Titanic?
Eh lakini mbona acha niulize tu black dark humor mbona black men wako dedi mimi naona wazungu wanakuangana kierere no maana wazungu act horror si blacks nothing against the whites though
si bro this
is kierere hapana kierere juu wewe unaenda kutafuta Titanic ile
kwa sababu pita nyuma ameatora
acha na lupita is a different breed of Africa
ndio ocho inaitwa sea when it's just sea ama
wala
eh inaitwa atabona doctor tu but
lakini tuangalie high percentage of horror kwa nani wana
watu
ndio kirere mimi nikuulize mimi mnachukua kasa mnaenda huko chini kufanya
hata chana sana
nataka ni adventure
jambo na sawa uchora wewe sulta unachinga horror unachinga
mimi sina blue moon
mbona uketi chini
ushtuke
ujishtue
Sunjeka
as in it makes sense kwangu
umekaa sakitu kiasi umekaa hujashtuka leo acha nipani kidogo lakini bro hiyo kitu ni scary
but we says
billionaires
nilikuwa na wasiwasi wakijaja watu ati oh mbona mlienda farm says wa judge thing is kitrava tuelewa kwanza as in billionaires
wako na pesa.
Wako na du.
Si hatuwezi elewa.
Hamwezi elewa.
Hatujafika hapo.
Exactly. Asi. Wamefanya everything there is to do in this world.
With money.
With the chumba.
Sasa ile baki tu aende huko.
Wamefanya everything. Asi wako na unajua kuna level fulani ukifika, billionaires, billionaire hii dunia, wewe ukiwa billionaire in dollars, unaweza access any president you want. Phone call away bro. Billionaire ni
Atafute Ruto.
Billionaire ni sheki. Billionaire ni sheki. Billionaire bro unaweza access.
A millionaire in dollars. Unaweza access Ruto. Unaweza access African president.
African unaweza. Unaweza cause umesema hivyo utakumbuka. Bro but see assured kama kuna hii uliochile stuff niliwatumia ile Davido.
Wande Davido.
Ile. Ulisikia kusema Davido alisema akienda kwa African countries presidents ndo wamwambia akuje lunch. Wakisikia Davido ako area wanampigia wanamwambia boss okay.
Hiyo ni sababu ya Forbes 30 under 30. Si Rigiji alienda ile mdaha. Rigiji.
Lakini baadaye ndani unajua niliambia
timi
ni legal kumtaja bro.
Si nilisikia ni patent ama ni copyright hiyo jina yake.
Yeah, you know, usi.
Hawezi tumia faida pole.
Mwanzo hadi tutambia nani.
Ah, lakini mimi nilimpigia kura. Unless anataka kupoteza kura yangu.
Proof.
Mimi. Acha kadi yangu iko.
Anyone anaweza amkalia zile nilipigia wasetu.
Yangu hata nilikuwa nimeka.
Kama hizi zile mainzi za foreni. Zile mlolongo.
Haukuonekana.
Haukuonekana picha ulikuwa kwa live yake bro.
Lakini
yeah,
ni
so yeah, so.
Mashi namna hii namna ile?
So.
Bashi namna hii namna ile? Utabaki. Upange maneno ya bashi kidogo. Namna hii namna hiyo? Na hapa na pale.
But point yangu ni hii, I hope because billionaire umse amefanya everything. So, hiyo hadi nilikuwa naambia mamangu hiyo story na namwambia, "Mam, sikiza.
Everything to do with money, eh?"
Sikiza umse. Umse ame kama ingekuwa successful. Tuseme hiyo stuff ingekuwa successful, ulienda waka view Titanic, wakatoka. Niambie hawa 7 angekuwa na flex kwa maboys wao.
Yaani mzee mimi nakwambia kliingia kwa ile rima, nikacheki Titanic imepata
crazy, ingekuwa some level of respect wamepewa na mabishto wao. Eh bro, uliona Titanic?
Hey,
bro,
lakini mimi kugango alikuwa kwa hiyo kitu usikii hata alikuwa na share.
ingekuwa na some level of respect.
Mad.
Fellow billionaires wangewapea. Unanielewa?
Okay, nakupata.
So mimi siwezi wajaji ati wangekuwa wanafanya nini? Zi. Asi. Fama diyo, adifika level zingine za pesa bro, utafanya some crazy shit.
Mina atakanga tu kutumia pesa on the most expensive whiskey.
Sikia sasa. Kuna mse ya kunyongi ya tukumangali ya kumusa mse ya semani.
Bro, lakini kweli, anyone who knows me knows I enjoy my drink.
Acha hata. Umuona hii stuff ingine, ati nani, umse mwenye Virgin Atlantic, anaita goji.
Virginia. Ah, sure mikia makofi ya nikali do.
Nikali.
Is that check a good episode kali?
Nikali. Ale auto blow ya bro azil. Liko afio na le vya jina hapo mgeke sote. Elegant.
Okay.
Said it was Jim Branson something. Ndio kuna book. Umse since 2014 billionaire story online. Since 2014 amekuwa aki organize wase wanaenda ku view earth from space na wanarudi. Hiyo time ilikuwa $200,000 USD hiyo time ku book ticket ya saa hii.
$200,000 like 20 mic.
Richard Branson
yeah. So sahi ni double.
Aitwa Virginia.
Cheki ya basa mshu.
Mwaja, ama alifungwa hiki tuwa kwa vajo.
Bro,
possibility.
Possibility. So sahi kwa na kuview Earth from space ni 400.
Damn.
Na ina launch end of next month.
20.
Bro, sikuza tutulwe equipment.
Wacha, tutalipua na serikali.
Tutotea 40 maiku latoa.
Tutalipua na serikali.
But say bro, unaweza fanya yo stuff. Sawa, kuna aswasha. Bro, but
yes.
Inyo pati chasema.
Sina haraka
ya kutubi. Your time, hizo tickets zilikuwa fully sold.
Sini sawa.
So kama msia reza afford 200,000 USD. What does sawa a millionaire anaweza afford? Umsi wakienda huko flight ya kwanza ikue I break down
kuulize kuulize
utawa charge.
Mimi acha jibambe hata wao nini si wajaji.
Mimi
venye mimi kuna ujinga sijafikisha. Sio, sijapata pesa. Unajua demo unapata pesa. Ujinga uendelea. Unajua hakuna mtu atakujaji kwa mjinga na uko na pesa. By the way hata haikuangi issue.
Hata
unaona ngam mtu
kitu anayejua.
Unaona ngam mtu akijaji Sonko.
Unaona ngai zao ya mjinga zao.
Ah, respect to Sonko. Mupenda ule jamaa.
Mimi sio ni baba.
Ah, crazy. Mupenda na kuanga shabi.
Lakini hadi leo nilikuwa naambia baba yangu acha kuvaa midira.
I'm going to go to the house. Amii nataka kuenjoy pesa yako kidogo. Eh nataka kuenjoy doga.
Hiki tu yote inana
bro jana.
Una unaogopa death?
Ah, siogopi kifo.
Alafu.
Ah, mimi simusema kitu moja. Bro, muomba Mungu sana by the time ananichukua. Ile do nimekuwa nikililia, nikisweatia, nikibleedia, anikuwa nimeienjoy. Ndio naona kitu ya kwanza mimi nikipata chums. Eh mimi lazima nijaribu.
Na mboni hiyo, enjoyment.
Hey, bro, jana, for the first time in forever, mi na Chloe tumetoka pamoja.
Ilikuwa baby's day out.
For the first time, mi na Chloe tumetoka kwa nyumba pamoja. And I was so scared.
Mm. Like for her?
Hey, yeah. Man, unajua...
Kamzee na utu pamoja?
Mi sijawahi toka na Chloe muka ta.
Kuzo unaona ako fragile.
Ah, unaonanga.
Kama kitu ki happen.
Kitu ki happen. Alafu kitu kaa. There are very stupid people out there.
Mm.
Mtu ende amshike. Unajua mtoto hataelewa, hatasema. Mm. Na mimi naweza taka niambie huyu amenishika kwanza ni mshove nye mufanya mu deal na watu.
Mm.
Hey bro, I was so scared. Nikamwambia change nguo, vaa hivi, vaa hivi.
Alikuwa amevaa kind of loft.
Hapana. Si Chloe, Chloe ni mtoto.
Naelewa.
Ah, alikuwa amevaa tights. Venye tu anaweza vaa kwa nyumba ama kienda na mzaya ama mathe. Eh, nimemwambia tafuta jeans.
Ukunje sukurize.
Eh, tafuta mom jeans. Eh, siwezi taka ukuwe na experience. Zenye mimi usikia wasa kuwa nazo, man.
Ukatukuliwa.
Eh, bwana, hizo nini? Eh, jana jamaa.
Fulizi ako how old? Ama ako which grade ama?
Grade 7.
Kitu inaweza tupea?
13.
At 13, still innocent, especially for sure, by 11,
sasa tukishikanishwa si wote. Hiyo ndio serikali. Sisi ni ma minister. Sisi ni ma CS. Yeye
ni favorite old man.
Look, mguzo hata naweza fanya niende nje. Nifukuzwe hata nihamishwe.
But I'm living this
million. Alikuwa madhe alikuwa aenda mbeve tutachua saika kuwa juu. Wewe ulikuwa holiday. Haizi chomoka.
Ulikuwa holiday ni sultan.
In something.
Si ibili.
Na hii dampikangi. Ndiko
nikuulizeni. Sama ida hapika ni. Bro, unajua nilikuwa Isli the previous day. Isli kulikuwa na mambuzi kila mahali. Wame kuzwa mezi tuwa garisa wa kuja mbuzi uza Isli.
Alikuwa kuja
kuja. Kuna kani kato kwa Mandera. Unajua kwenye Mandera. Wale kuna video utaku. Isli kulikuwa na mambuzi everywhere. Barabara zipiti.
Unasema mezi alikuwa Isli jala amefurika.
Useka wewe mbojo kwa mbuzika that. Wala ilikuwa chaos Isli the previous day.
Sa hii mnapikala.
In the infection, quote unquote, the main dream of Lazima was sacrifice. Like,
Mambuza. You're not going to sacrifice, eh?
Yeah.
Okay.
But sacrifice.
Yeah. This is.
Same on, bro, same on.
Ukuja kwa these Arab countries,
yeah.
Ushajiuliza mbona kuna hizi kampuni every year lazima wa get two small small accidents ambazo lazima life ipotee hapo kati.
Kama
kitu tu ya kijokes, basi inaweza waka tu moto hivi. Kijokes.
Haijafanywa kitu, imewaka.
Imewaka tu yenyewe moto. Kijokes tu iko na abiria ndani na hapo tu moto. Ah, sio kuangalia hiyo kitu ya ku sacrifice to those
humans.
Yeah, to those gods.
Serious, bro.
Kuna gods fulani allegedly, mimi sijui na njia yake kwa sababu but kuna gods fulani ambao wanataka human sacrifice every year. Now, no, this most lucrative Arab
shtuka.
Wanatumianga saa kugenda events. Sitaje tena kampuni but kuna kampuni kadhaa nitaambia after set.
Yeah.
Yeah.
Tabu tabu, ah, kuna tu same language.
Hey, ungetu
na juu
kiasi. Hey, siku, tuko very fluent.
Hiki kwa history yetu ya same language.
Are you great zingine hapa zilinunu?
Acha jeu. Kuna nyanyi vika ukilipona pona pona gitches kwa hiyo chi hapo.
Kesi zetu tulipiga. Unajua jamani ndio kwa kanda yangu kesi zetu. Stop.
Bro, unacha hiyo kwa point. Tumedab.
Eh.
Hadi tukasema wasi cheki.
Tuacheni kuiba.
Tuacheni usawa. It's enough is enough. Kila usengi pio.
But tunaingia kesi.
Kuzo ulikole. Kulibaza tatizo.
Mepiga paragraph mzima. Essay bro. Essay. Essay.
Crazy. Ilikuwa crazy.
Wa thieves. Professional thieves.
Kuna time tumepelekwa sijui ya Tihon. Atifanye katiafik. Atikati afik. Sasa filo boy wangu wako ile kona. Miliko hii kona. Bro, bado tuliongea. Na tukaelewana.
Na get your point.
Yeah. Hey. Azina kuna, hakuna kitu ngedusu. Darling. But yeah, yeah. But ati chill, wait. Kuna, so mesema kuna like big companies. Global companies.
Not global per se, but regional is kuna uzito fly.
Oka ketepa hivi. Ya huko sasa hivi.
Sita sema jini.
Eh, sasa sema jini anasema. Ni kampuni kubwa kwa nchi mumias.
Hadi kuna moja kwa very lucrative by the. Hadi imifika penye. Jotoka tizeli kakuja hivi. So, sunajua penye kuleta things to a foreign country na kuna beach.
Sasa jutuko kwa hiyo line. Uliona Simba ni nunua nyoka. Simba. Simba. Huko niyo sito?
Simba.
Simba like diamond.
Yeah.
Sali nunua nyoka.
Nyoka.
Nyoka nyoka bro.
Wala.
Yeah.
Ah zini hiyo hiyo story.
Tabu ni chapia, tabu ni chapia riba. Sisi ni mwana ameletwa nyoka kwa keja na anacheza cheza naye.
Zii, jeni labda ni alikuwa anaji prepare for scene flani ya EP yake flani ya last year. Na Mungu aliyekiambia ase ako na pet snake. Hizo drop the market. Mwoni venye wife juzi ilikuja na kelele mingi jua anataka kwenda kujua Bifia Diamond na Zari ni gani.
Wife ni
young famous.
Oh yeah. Uh-huh.
Nani leta mengine anasema 30 seconds. Sijui am
30. Oh yeah yeah. You stop. You stop ili kwa intentional.
Umsiye
you stop ili kwa intentional.
Yeah, job. One is over pants and user juice.
Fam. You got no story. Fam.
Umsiye you got no story.
Sold out in a day.
Umsiye waga.
Eh.
Tize da so waga mwabudu bro.
Umsiye waga ameuza.
Lakini ule jamaa ni ji.
Ni ji. Unajua umsiye hadi na kumbuka nikisikiza bia na nisema sauti sol wanatumia nga wao promoters wakini approach sauti sol wanatumia nga Diamond ka reference point ya kujua watalipisha wapi.
Wewe msio lipa close to 2M per month as tax ya Kenya.
2M si kiasi.
Okay, pick a math, but bado ni a lot for an artist. Major analipa hivi.
Eh,
ukichapa math.
For an artist sasa hata tax zinaendelea kuongezeka labda atalipa 3M.
But the tool is smart.
Anyway, tulikuwa kwa tumeenda na Chloe. Jana nime nilikuwa hata jana tukiongea na fascinated.
Yeah,
mama. Namwambia
so cool.
Na nilikuwa mwambia venye nimehaha. Yeah. Nimeshukuka baya nimeenda na Chloe jo. Kila time tu
ulifika offer.
Kulienda jiji, kilikuwa natoka sasa hadi jiji. Jiji sasa nimekwambia the previous day ilikuwa Eid, so madhe angeza kutoka Wera. So kaniambiaje, weekend kuna place wanaenda, ni chukwe Chloe tuende na ye jiji, nimbaye viatu juu, ni shop flani kwa hapo, Big Knife hapo mbele opposite.
Big Knife hapo hivi flyover.
Saa hapo opposite flyover, kuna shop flani na kuanga pale kona ya viatu. So nikamwona ni mbaye viatu za chuo. Tukirudi nikaamua aje amezoea KFC sana. Nimuingize hidden gem.
Imenti.
Ah, chana ya imensi. Kuna ya idenje pale, zile kenchiki za kwanza, za jiji. Ina kuangu kipita stairs de bonezu, kienda hapo mbele inakuanga kwa kona.
Nimejua, nimejua. Honestly,
I've gone to that place from, I think mara ya kwanza nilienda tangu kula chipo na kuku, na wazae. That's the first place we went. Tata filo, same thing. So and uko up to date. Tukuwa na filo tao, kivasu,
iko kwa
Ken, So kila time tukenda tao su wenda hapo. Bro, hands down, they make the best bajias I've ever had.
They're better than the Sanford places.
Sanford was
ya kakatato. Kesha, bro.
Oh, sorry.
Walai. Bro, rajua nani aje enda Sanford? Ni nani alikuwa nani aje enda Sanford? Sijui ni Yusuf ama nani?
Ah, Yusuf sasa anapatia Sanford wapi?
Bro, kiliuski.
Wapi, atukue honest. Yusuf ni kaa Chloe. Yusuf wanapatia Sanford wapi?
Lakini bro, how?
Yusuf hata matatu wamejua juzi.
Walai, for real, what's your
life? Sindiyo. Serious. Bro, hands down, the best bajias. Si ati ni mingi, lakini ni...
Enough.
Good point. Unashiba bro. Ukisikia mimi na shiba. Wanakuanga mingi. Mingi alafu zina flavor bro. Ni food color tu. Ni chipo na food color.
Mbili kisha kauka bro. Hata utaki kuziangalia tena.
Bana. Zile bro ni moist alafu upige vinegar ka chili kidogo. Mashallah.
Foundation.
Tosha.
Nakumbuka one of my first times of Anza sherehe. Tulai. Kesherehe. Sanford. Literally. First floor. Like kwa kona. Wewe chapia story.
Sasa mimi nipeleke hiyo base.
Online.
Kuna time tulienda tukapiga bajia na pale juu. Sijui tulikuwa tunaongelea nini hiyo day. Tulikuwa na Friday.
Sikumbuka ngi lakini ho tulitoka pop queue. Anyway, just to chat.
So si nikampeleke hiyo hidden gem tukatoka, akaniambia tukitoka anasema anasikia queue, akasema ataka soda. Ah, nikamwambia sikubai soda. Twende nikupige hidden gem. Nikampiga kapigwa mango juice yake, mimi nikamkisa mu mix wa kila kitu.
Wacha Belinda amejua best juice alanipigia ananiambia, "Ai! Ati tumepata hidden gem." Ni use same one. Niko gani? Ati hapo event hapo ndani niko farm. Hapo ndo.
Hapo tulianza kukua
ice. Hapo kuna tuende vibes zetu hapo.
Tukitoka Manhattan.
So nice. Na you must.
Bana.
Ah, bro. Anyway. Tukafungi.
Tuliacha ni tukua
ume. Ngini etu maze sherehe zetu zishanza wala na tukua hapa
mani. Batuwa tuneza fungi hapo.
Wala juu.
Neza fungi hapo. Ngoja ni kulize. Si history ya sonko. Nani? Sakaja kulia. Ilikuwa last week. Mi. By the way, respect Sakaja. And I love the man so much, man. He's doing a lot for the kids. Unashika.
Okay.
Historia.
Uno na ilikuwa jana. Historia leaders waze globalize kulia ishe. Historia ishe bana sahihi.
Sasa kuna mtu atakuwa anaandikwa kazi kutembea
na wives.
Na Cybers. Na sabia tatu
sana. Okay.
Uno na kaili kwa reality ama unaona kaili kwa PR ya ku
school of thing. Mimi na team ni bongo. School of thing. Leona tu ni real. Kwanu uliona kaa ni PR wa
kipele? Amin uliona ni real. Nyonyo skindi alikuwa niambia ni PR, alikuwa na tuuzi ya sera za 2027.
Ah, sidani. Lakini labda ni bisi.
Muna juwa naeza sema, Saks ni governor ame build on his brand. How? Sio ni PR. Azi ni jama, si jama unaeza sema kaa venye Moi alipitishiwa, akapitishia Kibaki. Huwa amejileta, unaona huni wa kukamu. Alafu funny thing hii wiki nimekuwa nikiwatch. Nini mingi sana ni za reformed criminals.
Bro, hata juu ya reformed criminals. Kuna hiyo jinga madema na kuachizi ma serial killers usiku. Si unajua jinga sana. Madema hiyo jinga hiyo bwana. Unajua ni mwana wazee juzi. Ati ukiona enjoy kuchiza vitu na huko normal kwa mental. Na ime ni studied sahi.
Asa unaona
kufiyo. Anaza kujitetea. Kwa zadi anakuanga hapo ziku. Satiso ziku alojweza. Asa ni wawo. Tau mlejaje shit.
Bro, sawa unasikia nimekuwa nikiwatch enyewe. Wewe kuna watu. Kuna wabaya bro. Kuna wabaya. Hii tau. Kuna wabaya. Mtu anakuambia venye alikuwa na uwa setu. Akuogopi. Akuitisha simu ukataya na kupiga kisu ya shingo. Wengine wanasema venye walipewa gano mara ya kwanza wakilipa, ya pili wakilipa, ya tatu walienda na gano wakawafieka wote na wakachukuliza gano zingine wakaenda in cold blood.
Spendangi kusikiza vitu hizo. Nafaa, najua nafaa kukuwa na knowledge, but spendi kusikiza. Sasa mimi spendi kuingisha vitu negative kwa kichwa wangu. Mimi nikiwa na kitu ina trend negative wa sana, like stories za watoto, mimi bro. Wallahi. Baba na tu positivity. Vibes kucheka nini vitu hizo. Matati vitu negative inafanya.
Ah, mupenda kusikiza story za wasee. Ah, mupenda kusikia story za wasee venye wasee walitoka. Na by the way, wasee wengi bro, life ni mafanya wende hivyo. Sikupenda.
Unajua hapa la bro.
Sikupenda. Na
wasee wengine wanaenda kuchimba huko makaburi ya
watu. Ah, hao ni wafanyi.
Unajua? Sawa.
Bro, jana nimechekia kijama mwingine. Na story pia kwenda unaambua, unaona mtu akona doa na kuambia, "Welcome kwangu kwa nyumba bro. Pigieni bills nje." Boy fulani anasema alikujua na jamaa fulani ana V8, anamwambia waende kwake wapige bills. Akadregeo kaenda kwake. Huyu jamaa alipeana head na ni mwanaume alipea mwanaume mwenzake. Na si juu ya kutaka, alikuwa amekaa gun kwa kichwa. Dem mwingine bro, stripper aliendanga na Charlie kwa keja. Huyu Charlie akaenda kwa room yake, akona fridge kwa room, akatoa vichwa za mademu. Vichwa azino umedede umetolewa kichwa akonazo. Akamwambia na mlipa doo kuzipaka makeup. Watu wako na fetishes zingine weird bro. Acha nitawapiga story time. Hey bro, nimesikiza story za wasi. Nimeshtuka. Ngoja. Aba then ni mara ya mwisho mnaniona na ndevu. Acha niseme hapa.
Mbona?
Hivyo tu man.
Aziz ni? Aziz
ni? Hey bye. Bye, I didn't get on the off mic. I see you man.
Aziz ni mbona wanyo ndevu. Usimalizi mbona wanyo ndevu.
Hivyo tu.
Aziz bro, Aziz ni. Saku, like, unadeko hivi.
Huko tu kando, ndachi yaka.
Utachaka?
Haka tu.
Huko ndo unatrin kiasi?
Si, kiasi yote.
Eh!
Nafikiria. Mwesema,
wapu watatoka
diyo. Stawa kunywa.
Wapu watatoka diyo.
Asa unajua mi siko kwa wafuwa. Ole man.
Ah, we checking.
Episode imeshi hapo man.
Bye guys.